story. You knew me before. Mtakabiawe. Uko pamoja nami katika maumivu na shida. Being confident of this, I will always believe in you. Even when it hurts, paka nkulemero, inze ndimu wanguzi, ngandi nawe, nyamu wanga.
Msingula, nani na mkama wanje. Msingula, nani na mkama wanje. I go in every day.
Kuru kama wote wangu.